veita tantuse ebanga katuligenze mwaka okuvale wajjo tulaba sifunanga wa mukyala veno kyenvudde nkeera mbalambule mumanye ne wentuusa kati katonda wa buyinza babuwe obwavu tugenda buwona anti nesimbyewo okuvuganya ku kifo kya mmeeya banandireeyo katonda yamanyi bannange nemala mbufuna tunaafa ssente ekibuuka kampala nkukakasa mpazaamu obubondo obuwera abawagizi nina nkubuulire eno shuwa diiru bagenda kubumpa ja kusooka nkugulireyo akamotoka taata obenga otambulira omwo kateegira ofuba okugiyiga ani anaakuvuganga ndi ku byange wabula nkusaba ompente ttaano nfunyeemu obuzibu bwa ssente kino kyekiseera muzeeyi nyamba ekyatutandika kampeyini terigayala
fulebya ebintu by'obufuzi wabiyingiridde otya bino nga bitawaanya mwana wange wandibibuuzizza nzaala by'emirembe omanyi abalenzi ba leero bye tubabuulira fe abakulu eyo mu binyooma mbasekeredde obukadde magezi ekyo muyina okukitegeera emyaka emingi kitaawo gye mmaze kuno ku nsiba obulowooza sifuganga nga saaba nnonda we muli si byakulimba okugyako obukadde bw'ekkanisa bumbukozeekaate lwakubabbye bya katonda muzadde waabwe ebya gavumenti nze byannema obulw emirembe bayinza n'okusiiba mu kkomera ng'abakusalidde omaleyo emyaka nsanvu mwana wange ani alikujjayo nze kitaawo mpesa omugongo ebyobufuziko biyingirira n'ebikutamisa ku mutwe ebikwata bwenge ate nga lumbe bangi beebikabisa ennyaka yirigombe bwoba alina akasaka mutoola n'osokolayo akafiikamu nga kakuyamba nkubuuliridde ennyama ennyingi gyerese eyiw'omusaayi sebbaale vva ku byobufuzi osigale kusabira nsi yo ebyo byoliko nti onoonya nsimbi bijja kubunyisa emiwabo mwana wange vva ku byobufuzi osigale kusabira nsi yo ebyo byoliko nti onoonya nsimbi bijja kunyozesa obulago nkubuuliridde
taata weebaze omutonza ndeese wano kati katusome nga tuyiga nkugjeko ekiveera ku maaso ebyobufuzi mwana wattu binyuma anti bireeta ssente kati ekyo kimanye okuva kati siringi ziba za gavumenti be bazitematema nga bagaba ezo bazitwale lweero olwo gwe bazitise naafuna naawo zazabulirawo ate tebakusiba nkubuulire mwana wattu bakuyeeya buyeeya emyezi mibale nga bikoma ng'ogenda kuzimba faamu kati nange newaddeyo mbavuganye ngende ndye ku z'obwereere n'ebipande namaze okubikuba kati bampitaana lya wammaani muzeeyi nakusabye ente ttaano nga nfunyeemu obuzibu bwa ssente kino kyekiseera yanguya nyamba ekyatutandika kampeyini terigayala
saagadde olowooza ebyakumpi byenkubuulira nsaba omanye nti bikuyamba obufuzi bwangu nga gavumenti tennaba kukyukakyuka naye nga maama kemaleeta buka bagibeeramu we bakoma okuba emirembe fe twalaba dda ne muganda woobwe muzaalwa naye akunyola endulu abantu ze bakubira luwangudde ezizibaawo ne mu kugenda genderera nnyo ku bafuzi ababaddewo ogyeyo olutambi muteesa yasaamira ku ggwanga era n'enjole yeekaali kataanayo okuzaawa nga neeyamutta lwemwa n'amiini bafudde babundabunda mu kutuuya abonyaabonya sayiro olwamuwangula n'apulukaawo n'okunyolwa gye lwamuliira n'asiika obusimba ati ng'ekitooke saddaamu engeri gye baamutuga ekintu bufuzi kyekakasa mulyo kikyawa ono g Gaddafi Muama, no murambo gwe bakukyali mu kuziikwa. Wano tulina abasajja b'amaanyi abaali bateesa ebintwalo nga bituyamba. Labaji kyanjo ebyobufuzi bikwakuze ngo. Yate omugenzi jajjawo bamuzingisa ne bamwokya wali ebulamba. Ebyobufuzi lumbe bisala endooli tonoobukyayi. Nolwekyo okuva ku byenkula ze wandiweeresezza obufuzi okuba emirembe. Sigaana lwante naye gwe mwana gwe nnyina wa omuyambi. Sebbale nto ku byobufuzi osigale kusabira nsi yo. Ebyo byoliko ntyonoonya nsimbi bijja kubunyisa emiwabo. Mwana wange vva ku byobufuzi osigale kusabira nsi yo. Ebyo byoliko ntyonoonya nsimbi bijja kunyozesa obulago. Kubuuliridde
olwaleero nkakasizza bukyankula ti abantu abakulu mubeera ne bwino. Ebyobufuzi kambite mbiwummule kambirekere sempebwa. Ogenze n'onokolayo okubatibwa nga n'abamu balangibwa bwereere. Bwe bikyuka mu Uganda toona mpozi ng'oddukidde Bulaaya ate nga n'ekibireeta enneeyisa. Abantu boofuga ne bakukulumanga kokwe baboogere mbawulira naye banaakola kyabo. Songa ne bw'ofuba okubakusa era bakufuula mulyake ogwe kwe bakerera nga banyumya. Ti omufuzi ono atubbidde sente be baliitemaatema ebitooke byo ne bavuunika gavumenti. Mazima ebyo ebirungi by'ofuna. Nze ebyobufuzi nkweta mulanga kaŋŋende nangirire ku laadiyo. Bana babadde bampita awammaani kinze ebintu mbitadde wabula obululu babuwesempeaobategedde
kyeŋŋamba kanebipande nzembambiyusa
awo nkusemba
muzeyialeza ku byobufuzi
mazima
osigale kusabira nsi yo.
Awo nkusemba muzeyiko
ntyonoonya nsimbi bijja kubunyisa emiwabo.
Wange kambuwesempeaana
wangeza ku byobufuzi
mazima
osigale kusabira nsi yo.
Awo nkusemba muzeyiko
ntyonoonya nsimbi bijja kunyozesa obulago.
Wange kambuwesempea
obategedde kyeŋŋamba kanebipande zembambiusa
awo nkusemba muzeyi
zembaleza ku byobufuzi
mazima
osigale kusabira nsi yo.
Awo nkusemba muzeyi
ebyo byoliko ntyonoonya nsimbi bijja kubunyisa emiwabo.
Wange kambuwesempeaana
wangeza ku byobufuzi
mazima
osigale kusabira nsi yo.
Awo nkusemba muzeyi
ebyo byoliko ntyonoonya nsimbi bijja kunyozesa obulago. Wange kambuwesempeaana.